sirike sena ye ya kugamba to sirika kubanga mukama wali ensozi ezo zola banti nene biwonfu yola banti biwaba bisobola era yogera lelo tito sirika wali mukama kuruno era narwana lwake cheyo ena mulema banja chi tidende nyo eyatandika omulimu mugwe mwesigwa haja kumbaliriza wayo wali mukama wali kabaka wali mukama kereza ya tuyita mwesigwa kereza ya tuyita kabaka kereza Sika koko.